download kupitia smokemziki.com.
Hello, hello mafia.
Mafia.
Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Siogope mtu hiyo kitwa itoke. Tena ukinchukia pande zako zisogei. Silicha mtu wakiona nina hapa mimi. Nikisingizi wavya maneno siongei. Wanapambana maisha yangu, natafutaga vya kwangu. Niletu na ndugu zangu watoto haki maskini. Namumbaga Mungu anijalie kesho nione birthday. Nipate langu fungu ziwe kiche kesho na siko bafide. Nikipata kidogo
nagawana na weza.
Waganga kutoka mikoa yote mina Mungu tu. Sijajipata sawa, wenchukulie poa. Sinatamaza kuangalia movie wasijaka nchojoa. Utamu wa mafanikio usiharibu utu wako. Shetani anakimbilio, we usimuzi Mola wako. Unapambania maisha yangu, natafutaga vya kwangu. Lena wadogo zangu watoto wakimasikini. Namumbaga Mungu nijalie kesho nione birthday. Nipate langu fungu siwe kiche kesho atasikwe father day.
Nikipata kidogo
nagawana na weza.
Pakua nyimbo mpya kupitia smokemziki.com.